Nanikiwa nawe, we don't sleep. Yes, we don't sleep. Unanipa mapenzi tu, aunipi mastresi. Unapopinda mkongo, nabaki hoi goi goi. Ukiwa kakirai, kachazima fagisheli. Sisongo mse mapenzi, yalio ni umisa. Sisongo mse mapenzi, yalio ni pendeza. I don't wanna be a fallen soldier. I wanna be a sweet, sweet lover. I don't wanna be a fallen soldier. I wanna be a sweet, sweet lover. Vigauni vifufuki unanipeleka witch witch. Yani miss miss umekwenda H H. Nani kiwa nawe, we don't sleep. Yes, we don't sleep. Unanipa mapenzi tu, haunipi mastresi. Unanenesha moyo bila leseni, haunifichi kwamba uko mpenzini. Unanipenda kama malaika aliyepewa kazi ya kunilinda. I don't wanna be a fallen soldier. I wanna be a sweet, sweet lover. I don't wanna be a fallen soldier. I wanna be a sweet, sweet lover.
I don't wanna, so I don't.